Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kandi to buggi jandiga fandu halam Mamadou Sama Seko jam wali sankira hedibe. Bangal Idi Ramadan sutugul dabaji promotion fuddi medna cakte yonternde bamako do e kedde leedi ndengul juktoto fa nyande no ay gugu avril. Balde cakiti de ben Ramadan yo wottu nafulda filaji kertade leedi tewtugul ben jamma Lailatul Adri hono fufu jamaa o hinni kawal mudun bangal golle mabbe. Ko buri temedere en noga me temedere en noga yo gonnobe njola jeli jeltude Libi warde bamako nyande albar sappo Idi Avril le journal meden en kedato yogabe mabbe jantide ben jantibe cedele de kebi di ngun semi kawor jamen hande bete altinere sappo Idi Avril 2023 bismillah sakral derno nyande asore nde fuddi bamako do sotugul dabaji promo gol jukitoto fa nyande noga go Avril fanda mudun woni nanudo le lumoji di ben ko badi unyaati tati temedi dabaji unyaare temedi jiddi e chapan jiddi di yo bamako do don cuguji di yo hakunde unyaaji debe unyaa chapan de jena sefa ben na faysu kilen ben beltan ki kado anya hadali be woytadi ben cuguji di mamman baba kunta nanni ko de le lumoto won ko hebe ne kedo faysango Ousmane Niali Bouli e sitasidibe
Dou terrain sahaba la fia bugu le komena yobo bamako lumo dabaji go wana non fu weldi client insert warbe do kolitiwi de cuguji di anatidi
ha sun halale gonga cugu dabaji nyafa hikka sanna fe men bi fakkati me wari onnuko mede mila dabaji an han yafre gano ngayo pamori be yeten unya chafande jitti mo unya chafande jene rawnen me soddo gay pamari hono unyaaji debe e joyi ga hikka ben hala unya chafande jeegon e unya chafande jiddi hono di gay ne an hewi ka sanna nga ini tidi buri rawnen anda fuma attakasin
on sait pas comment on va faire
kambe sotto be quality wide ko tinni dun yo sabe rafinde nago fa yo tade be dugol ciogu ngureji dabaji sotto be quality wide tidal laji kewdi woni di kawri fa yo tade galbangal hono tidal ndiyam
tidal ko mi gondino der terrain do ko ndiyam woni ko ala do ndiyam ala der sa terrain tagam dun tidal je bijje tidi bijje boto goto una tade temedini sa ya nyammi dabaji dun jaya keba hunne tidi dabaji tidi bijje tidi bo passe mi ngimo sono jema arde bam ko do ko chaban jego jodi passe ko chapan jana uñare mobile yabata
mina ka ko min bay fu min bada sago amen ha yimbe keba ko teewno kirsiro galleji mabbe
mi continue de fanango luma yo yafinde yalla bibbe mali ana keba teew no yafiri nyande julde dun ana wayi latade sababu du yalla sottobe ana keba sotude dabaji mu ben e wi hebe hakkilo mun
Naflaji kertari pudoji men jamano e gubo Ramadan yo wattu yo yoga e wattuji men muudi men lewru Ramadan denno le dido jamaji cakti didi yo tewtugol jamma Lailatul Qadri denno hono fufu ber jamarande aslama men bidantata dido golliji e kanye golle mabbe gondi e nyaloma Ali Sisi wonko hebe ne kedo fasan Ousmane Niali Bouli e sitasidibe
amede ngoni meside sadat nyamakoro iner jam wodi alsidamen anangondi laninade warde julde nafilaji le jamma sappo cakitudo di Ramadan Yusuf yo gote mabbe o wardi e jam sudu makko onati le meside de almami o darni julde de o donno taxi Yusuf holiti wide o wofata fi warde wadde ina filaji le balde sappo cagitotode e lewru korka du o joni e wi makko dun toratamo e golle makko mo watta le nyaloma
mede wala ne julle na filaji du mun heewi mi wara mi juula tegan mi wirfito mi yami nyame suhur mi lelo famidi mi imami mi tewtiya almasaddaji dan
julde na filaji le balde sappo cagitotode e Ramadan ana kawre du bi kewdi e gol Allah le jamma goto Musa Touré woni almame misde Ibadu Rahman
o jamman goto ana hebele jammaaji sappo heddide de lewru korkaru o jamman Lailatul Qadri yu jamman barkundo mo hono mudum wala fey de lewru korkaru nyalan fukuramu suni wala nyalan Arafa
mi cintinde wide jamma feccionde na do Lailatul Qadr ana woni le jammaaji sappo cagitotode e Ramadan e wi modi babe ka ko buri hewde fu o jamma ana yambine nyande noga e jiddi Ramadan
non tigi Ousmane Niali Bouli mbiyen odo jam noga jeego bo yaadi noga joddo bo jaati mbiyen sabbi mudun gouvernement o bammi anya mbiyen nyaloma talatar nde patti golle du ni nyandi sappo e jetti avril den yo sabbi nyaloma Lailatul Adri sacrament tout taklaj mo du ko banga be ma facebook e twitter bangal rafinde no gultama wiide horajo suudu sariya dire le lam tumutu sutama hankin watu 22h30 wonande jo en kaborde battimo battibe mo be holti wiide faandi anda do onaba ley ɓalir leydi ndi ɗum hippugol waɗama dow poste duwan en wilse bugu nden jonki heddaki hen ka noon bonandaji kewɗi gaɗama ko ɓuuri temedere e nogayo yimɓe gonnoɓe joola to Libi toon jeeli wartude Bamako ɗo ñande 12 avril hultama wiide ana e hakkude ɓeɗo 16 rewɓe mbiyana 4 sukaɓe jogaɓe ka sella jati OIM danke kabaru mabɓe keɗɗonna ko ɓeɗo jolonkoɓe halni Lali Tangara e dow festango Ousmane Niali Buli e Sita Sidibe
ley dalare nokku yanoɓe joolare nde ana ɓuuɓe hakkunde suutogoji e uddagoji kasuji ɓe worɓe e rewɓe jogaɓe mabɓe an tawda e sukaɓe mumen kolliti bonde nde ji ley ko jano ley leydi Libi
Libi mala tawano nde torel sattude nde leydi Libi feñol mana handen andaɗan ko heewi ana udda ton jogaɓe tetikin jogaɓe heddikeni diyan meɗa hijjata hono dabaji ni wala fosi torra ko yowakoto amen malen ko udda ton ana heewi buur tamɓe ñamata min gui mi yalaki kasin wirifital mi yaaha on
nokku lamunkoɓe leydi meɗen ndi pi dabareji arandeji yalla ɓe yanoɓe joolari gartuɓe dow weeli muɓen ana keeɓa natta e yimɓe Yaya Kone woni keƴaɗo suudu malinkoɓe wonɓe sella holliti wiide goto e ɓe fuu hokket 1400 yalla ana wirfito cuuɗi muɓen
mais fi dabareji yalla mi anta da yimɓe ko wirfiti naati leydi Mali caggandi immadiraji mi wara mi ƴeewa holno ɓe yimɓe fabirte so heɓa yetto suudu babu en caggal muɗum goto e meɓɓe fuu ana hokke jawdi ko fabato ɗum de golleji ɗi wawi yalla na darno hoore muɗum ɗi woni dabri ɗimo wonde fiide to neɗɗo fuu yoɗo cegal leydi warde junngo meero
ɓe wartu ɓe joola dow weeli muɓen gaɗa noddago e ɓiɓɓe leydi ndi wonɓe ley leydi Libi garta pati keddo toon e tampinede
banggal yewtere meɗen lullumde vérifion hanndi e meman haala mbiyan kabaru gon o dow réseau sosiongaji hultan wiide haako magoro mbiyan yo safare lobbo mbiyan nawala nuppi ndenno kanko Fatoumata Koudio waɗi madaraji yallana ɓeydoro faamu wonko heɓan en kedda festango Ousmane Niali Buli
o kabaru sayfitama fasane dow balle whatsapp kewde aɗa wawi janngude ko windi ɗon ayiyan ɓe mbi ana yaafi ana moƴƴi e sawrugol nawalla noppi loppa leɓi mangoro itta ndiyam muɗum bulna baalde 3 gatta dow haabu cukka e noppi ma caggal landade docteur en ɓe gonɗini wiide leɓi mangoro ana cawra sabi vitamine ŋaji a b e c gon hen docteur Kasum Diara andinɗo ñawuji yeeso holliti wiide tewtoɓe banggal cellal hono Jean Louis Pousse mbindi dow nafa mangorowi leɓi muɗum ana moƴƴi sanne banggal sawrugol ñawuji kewɗi ka noon fa nawtoroɗa ndiyam mum wattude e noppi kana tawe aɗa famini hono ɗum sawrirte e wi o dunke ande dara nowru tafon fa gasa yalla luura waɗay e mum sini ɗum waɗi wattude toɓɓe ndiyam an haɗa sabi ndiyam ɗam laaɓa ana wawi hodde e latade ñaw goɗɗo noddirteɗo oto mycose nden ko moƴƴa e nowru dogotoreɓe ana mbajo himɓe pati cawra koye muɓɓen hono sini wonmo noppi muɗum nawi
banggal muuɗi kabaru jamen yontere ƴaɓɓide nde hultama wiide yo kabaru rafi ndenagu tongade mbiyan kala lebbi tati oni e mbiyan taccugol courant satof leyleydi ndi ɓeeɗa ɗiɗo nurlandilal iide ramadan noɗɗi ɗiɗo kabaruji won hawruntin en Sita Sidibe keɗɗana festango makko
en fuɗɗirta kabaruji meɗe yontere ko naari banggal wadde yembere julle pak lene julle kerisiame holliti ene tewtira ɓiɓɓe leydi Mali fo dokkodira juuɗe yalla hono dien e deje waddatale leydi nin caggal muɗum ne lebbi taƴƴaɓɓiɗin fedde onone holliti talkuro wotoru do kabaruji leydi Mali Antonio Guterres kañuno secrétaire général fedde nations unis o holliti on jaɓini golliɗi laamukoɓe lankonirojo wonde wadde gaɗo e tawede fuu o holliti mistere makko kasin ko naari banggal torraji arata fawado jamaren ne leydi Mali caggan o kabaru hollitaɗo goron leydi Mali du jantido ɗi jukkugoji fa handen kabaruji meɗen yontere kasin ana naari hokkude kartal biométrique yimɓe jogaɓe le genni Bamako fuɗɗi tratat ƴaɓɓine ko yatimɓe deɓe wonko hewti kartal mumen ko noddirte biométrique gaɗɗu e tawde fuu winnade inde muɗum heɓaka waɗa laamoto kewɗe le leydi Mallin en timna kabarji meɗen yontere ko naari banggal ɓuytigo coggu nayyi coteteɗi ɗi dabriji muɗum fiya to laamukoɓe lan hakkudirejon le waɗugo nayyi julle
sakiraɓe pami wiide ɗo ene kattene kabaruji amen hannde min cittido tan no mbawi satu tompita dow bembal amen 3w.tourtamini.org mannodon wiyamo 37321 ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen dow hawl ɗum woni magasin pallonde l'environnement hannde ana yowi dow kabaru mbaggu e gabbu jafoton gabbu ndenno hawltama wiide nayi ɓeɗo gabbu mbarama to baflaɓe toon le mbiyan hikka mbarama hikka to baflaɓe toon le laamu kaye nden no ɗum no hollitiri yimɓele gonɓe tonɓe kamɓe dunke hawol holti wiide ɗum ɗo ana hani ben Imadra waɗe ɗum parti saabi ɗiɗo dabaji ɗi ne gondi majjude leydi ndi kanko ben Moussa Bé Sidy Bé keɗo amen gonɗo to Baflo Bé wonko heɓene keɗa façon Ousmane Niali Bouli e Sita Sidy Bé yo en ñalle jaam.
Gabbu cakitingu warede warama le fuɗɗode lewru avril ndu o kabaru ho radio eaux et forêt en gonɗini ɗon kumandaw Amadou Thiam holliti wiide o daaba latineke wembere yimɓe o nokku fu ɓuuri sukaɓe l'école taƴoɓe maayo ngo saabi ngol kulol wadde o yamiri don sankoɓe mbara o daaba
o gabbu fuɗɗike hewtinde jamaren torrano ɗum saabi so waɗi immadaraji mi warima ɗum ɓuuri ɗo hewtinde jamaren torraji mi holliti laamu on torraji ɗi o gabbu wawi hewtinde amen mi hitani hikka jama ko heewi gulitikine torraji waɗade seeɗe jaadi heɓama hollituɓe wi kañ en wonde liwa to gon gabbu bangge janɗan fatti cukalo janggo ko l'école yeeho yeehomi en jande so waraka noon jaati ɗum gasta
kuma ndaw Thiam holtiwide wonɗati ɗiɓe jokkita fon farde mabɓe warde o gabbu
neɗɗo yamiraɗo wardal ngol gabbu ana han tawrede talkal ɗum won permis ko yamirtemo o waɗa ɗi golleji no talguru ana hokkire ko ñaji jeɗɗi ga wala mene jaade hoore amen hokkata no talguru fa direction national mawɗo to no talguru han heɓede don sonke miliɗo warde o gabbu ana mili heɓɗe nuttalkuru ono wawi wadde immadaraji o yettoto hoorejo mawɗo to o tewta nuttalkuru soni o yettii to directeur o toon kañum ɗum wawi wadde lugangoji anta yalla o neɗɗo yo don sonke na wala don sonke fandar makko hokkede o permo haalaɗo happi musakaji muɗum fo ana hani yode fa hono ojina sappo e joyi
yimɓe gendidi beltike e wargol o daaba e wi maɓɓe ko latine kono ɓe wembere
ni bafeɓe sohno ko kutiiɗi ɗangane
miwno hoorejo awotoɓe lengol maayo Baflo Bé mi weltiki hannde sanne caggam warel ngo gabbu saabi gabbu o torde amen hikka sanne fe goto amen suusano warde bangge maayo ngo wiya awa toon mo waɗa golle jogaji so o gabbu toñe ɗum ɓegine adama yonki muɗum ana ɓuuri yonki daaba ko heewi miili noon o gabbu warama ko ɓooyi ga wala gonga watte fuu men yiyamono bangge maayo ngo en han du'aɗe yala caggam joni bati mati gabbu fuɗɗo kasin ware go gabbu ngo natti kile jaatude hoore amen saabi ɗum torde neɗɗo fuu mo golle muɗum watte bangge maayo ngo no hakkille amen han jottade hannden caggan
e wi dunke ande bangal ha walu dabaji tawete le ndiyam kana majjude Adama Sambo Sisogo andarte e don sankoɓe darano ndenagu ɗi dabaji ɗon ko moƴƴin ha walu e awdiji garoji
hunde fof mi wawi hande don sankoɓe laamu Baflo Bé yoɓe tinnoɓe fiyat dabiriji ɓe heeɓa ɗi gabbuji parɗi masimina jamare won nukku goto bangge mayon ko noddirte juula kamfela o nukku gabbuji ana heewi toon sanne ga ñalmana hannden tona a lamde ke jaati yimɓe o nukku yalla hoto gabbuɗi woni fe goto wawa halde ma nokku goto toɗo tawete bangge maayo ngo ga ɗo tawede fo ɗin toon
leddiyanɗoa
Adama Sambo ɓeydi wiide kasen ɗi gabbi dande muɓen ana mawni dow renugol ha walu
ene hani tinnade fa hannden heeɓin ɗi gabbuji pati waɗen ɗiɗu saabu kañum ɗin jogui darorgal maggal nde kabarujo ha waluji e maayoji wonɗi nokku on misali maayo Bafi Bakoy ka e maayo Sénégal ngo saabu sa ƴeewi ɗi tebbi ɗu ana jogui darorgal maggal le laddeji meɗen ɗi
hoorejo eaux et forêt en Baflo Bé darti e jamare nde paboɓe yalla ɓe darano ndenagu dabaji miccintini wiide Baflo Bé manda muɗum yettareki hakkunde guiɗiragu gabbu e ɓi adama koɓe mbiyata Malissa Dio ɗo kaduɗen e yewtere parlonde l'environnement nde hannden ko Moussa Bé Sidy Bé waɗni en ƴuwde Baflo Bé.